oli mulungi hani ogirira nnyo oba muli nkuweki nkwesunga I want to be your man mbere nga sikugatika I'm sure yadde nga wali abakwefasa mukwano kwekakana abo bamala biseera nasubiza mukwano sikyakuleka tunebwe boogera ebingi nasima musayi ze nasima buli kyoyina eddoboozi lya mumbejja amaaso ga mumbejja akayindo ga mumbejja omumbejja eddoboozi lyo amaaso go mama kayindo go tambula mupange imbile baby nenozo mukwano go nenozo bulungi bwo laba amasago baby eddoboozi lya mumbejja amaaso ga mumbejja akayindo ka mumbejja omumbejja eddoboozi lyo amaaso go mama kayindo go kagato tambula dia omulungi abasingayo mu butuufu bakira onyonyogedde nesanze bwenyango tunulidde ontabangudde obwongo bwonna obwefuse o mama ye nkwagala nnyo walayi mumbejja muneno wanzita tonenya mukanakasa nnyo aiswe yawanfuga Laila, won't you lie me? Won't you leave me? You know how I love you. Eddoboozi lya mumbejja, amaaso ga mumbejja, akayindo ka mumbejja, omumbejja. Eddoboozi lyo, amaaso go, mama kayindo go, baby, amumbejja. Eddoboozi, amaaso. Kaindo omumbejja